Wanafanya rehearsal, mbona kila ngoma disa, wanafanya mipasho 99 degrees, nika shoot it wanaka Wanajita my MCs, na kurapa ya koma Poli kwa marapa fake, no rap rap katuni It game sa semi change, mta rap rap bafuni Cause no rap rap kihuni, na rap jila kubuni So mta rap sana kapuni, tena So mta rap sana kapuni, kwa kukopu haibuni Illness Akili zingepi mozitu, msinge fika hata gram Badala kuwata kesho, tinko busy na Instagram
Mana kujuana sana, no kwa libe na CV So sijue sana kama una hata plan B
Tell them Me no fear no one Me no fear no man I can't bother anyone
Mana kujuana sana no kwa libe na CV So sijue sana kama una hata plan B
I said I tell them
Wambie Wasi tuzue kabisi
Mazoea Kuzoeana
Wambie Wasi tuzue kabisi
Mazoea Kuzoeana
Atutaki
Mazoea Mazoea
Mwandiko mzuri sio lazima mwana Jua kuandika tu, mengine tutaona Haina mbwembwe sana, tuesabu likizama Inadi place, kazini muda wakijinga tuna Huu mji mkubwa na vituko Wakishangaa wambiwa taliwa Kila kitu ni biashara, tajeneza na sandako Sipenda mano wakatu wa vita, utakufa mapema Unafata sio kuhusu kongane na kina mama Ni ajabu na kweli la long time ya watching Zinaitika kimya kiansia niga flossing Kila mtu wafe kivyake, ndo maisha mjini Kuzoya zoya watu mwisho tazoya majini
Tell them, me no fear no one, me no fear no man I can't bother anyone I said I tell them, me no fear no one, me no fear no man I can't bother anyone
Wambie, wasi tuzue kabisi
Mazoea, kuzoeana
Wambie, wasi tuzue kabisi
Mazoea, kuzoeana
Atutaki
Mazoea, mazoea, kuzoeana
Mishitaki
Mazoea, mazoea, kuzoeana
Haika, haika, haika
King Touch, haika
Haika
Illness.
Chukuma.
Ha. Me no mother. 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 Me no mother.
Me
no mother.
Me no mother.
Me no mother.
Me no mother.
Me no mother. Me no mother. Me no mother.
Me no
mother.
Me no mother.